part.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Mukanya amahoro mwe mwese abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo nk'uko byumvikana muri ako kazi kigatuje turabasuhuza tunabifuriza umunsi mukuru wa Noheli nziza kuri mwe mwese muyemera ikiganiro cyacu dusangira ijambo kiragaruka n'ubundi kuri uyu munsi mukuru wa Noheli nitujya ku gisobanuro cyawo nyirizina cyane ko dukeka ko gishobora kuba kitavugwaho rumwe ahubwo turibanda ku kureba uburyo abanyarwanda b'ingeri zitandukanye hirya no hino bari biteguye uyu munsi ubwo twateguraga ikiganiro ni umunsi usanzwe umubare utari muto w'abanyarwanda bari mu bwigunge turasubiza amaso inyuma kandi turebe uko abemera uyu munsi bajyaga bawizihiza muri iki kiganiro turibanda ku baturage bo mu ntara z'uburasirazuba mu karere ka Rwamagana no mu majyaruguru muri Rurindo na Gakenke aho hose bigaragara ko bugarijwe n'inzara ariko ubutegetsi bw'u Rwanda bwo buvuga ko icyabayeho hari izuba ryateye amapfa atuma bamwe batijuta nk'uko byari bisanzwe kuri mikoroni Eric bagira ubusa rero tubahaye ikaze muri dusangira ijambo
abisovu muraho amakuru
komera
muraho
meza nitwa Eric ndo umunyamakuru wa radio ijwi rya Amerika
ndabona mwarabyaye
kwarabyaye
okay imana ishimwe
turi mu kiganiro dusangira ijambo turareba uburyo abaturage umurenge wa Kigabiro mu karere ka Rwamagana iminsi mikuru bimeze bite kuri mwebwe
iminsi mikuru kuri twebwe muri make y'ungubu mu baturage ntago biri neza kuntu bitari neza twagiziye ikiza cy'izuba ubukene gusa nahera ubundi abaga twejije ibishyimbo twejije ibirayi ibyo bigori abaturage bakishima bafite ibyo kurya ariko ubungubu rwose kubera izuba ryabayeho ni imibereho mibi abaturage bose barigunze nta bwishimo bafite umuntu ishima ari uko yariye
kuburara birimo
no kuburara birimo kuburara birimo no kubwirirwa buryo umuturage avuga ati ndya mvuye hanze aho barya bavuye hanze ni igihe kire kiba cyaragenze neza ariko ni ukuvuga ngo kuba kitaragenze neza urumva ko ni ukwihambira na za mboga hanze ntago ziba ziboneka ari uko imvura yabonetse ariko urumva ko ubu ni imihangayiko gusa
nagiye nterera amaso nkabona ibishyimbo birahisha
ahangaha uri kubibona bihishije imvura ni ukuvuga ngo yagiye igwa uduce tumwe na tumwe ubu hari naho umanutse hano ahangaha rugobago wasanga ibishyimbo bikiri ururabo ibigori biracyari bitoya ni ukuvuga ngo muri makeya rero nk'aho ngaho ahangaha biri uruhisho we twabona ko bafite uruhengekero rw'uko batangiye kubona utwo dutonore ariko nk'ahangaha ibishyimbo bikiri uruyange nta n'amahirwe twabiha by'uko byakwira kuvuga ngo muri make urumva ko nabo baracyafite inzara kandi nangaho uri kubona biri kugenda biba uruhisho nibyo byonyine nta minsi biramara abaturage nibanabisarura ni ukugira ucya bagurisha babona uburisho ntabwo yabishyira mu isafuriya byonyine
bizahura na gahunda ya leta gute guhunika
gahunda ya leta nta kuntu byagenda urebye abantu bahunika ari uko yesheje agahaga ni ukuvuga ngo muri makeya rero gahunda ya leta yo kuvuga ngo ni uguhunika ntabwo bizashoboka rwose ko umuturage ahunika ari uko yihagije
nawe ntibirera
ibishyimbo rwose ntabwo birera urebye ubu ngubu ni ukuvuga ngo ni uguca imiteja nibwo biri kudutonore ariko njye muri makeya nashima imana ariko nka hirya no hino ni ukuvuga ngo yaguye agace kamwe ku buryo narebye ukuntu bibabaje muri iyi minsi rwose iriri imbere hano hepfo ngaha kuri iki gishanga cya hano cy'impima ipfa urebye ukuntu abaturage bibabaje nanjye nibwo nabibonye abantu z'abadamu bakuze abana bagize icya haifanga beje umuceri imbere bakajya muri boroke basaruye bya bindi bahuye akaba ari byo basubira inyuma bakanogonora kugira ngo babone muduceri agaceri ko kurya k'abantu basaruye mbese ubwo ni mu bishogoshogo
muri kigabiro ni iki kitaburaga ku ifunguro ryo mu cyaro ku munsi wa Noheli
ikitaburaga ku ifunguro ni igitoki ukaba ufite kwaturayi wabashe kubona ifaranga kagura kaboga kagura ku kanyama mbese akarya neza muri make akishima akagura n'intuza n'icyo kunywa icyo abashe kugura ariko ubu ngubu ntabihari ntabyo rwose
mu kiganiro dusangira ijambo turi kureba buryo ki abaturage bino irwamagana urabona iminsi mikuru iregereje Noheli na bonane ariko duhereye kuri Noheli ubu bihagaze bite
gusa uko biri koze umuntu yashima Imana ariko ubundi mu buzima busanzwe ntabwo ni Noheli zadushimisha neza nk'uko byari bisanzwe
gute birahera kuki
birahera kuzuba twagize bitewe nuko ubuno sibyo twa dushyimbo turiho nabwo harimo abazaba batadufite nawe nta kindi kintu tuzaba turiho rwose gusa tuzashima Imana kuba tuzaba tujye kurangiza umwaka turiho ariko ubwo ubundi bwo mu buzima busanzwe izuba ritumereye nabi
urubatse se
tumugudamu n'abana batatu ariko nyine ni intambara
ni ntambara gute wakumva ngo ni ntambara yumvike
nyine no kurwana no gushyira hasi amaboko umuntu agakora yivuye inyuma igitondo n'ikigoroba kugira ngo umuntu arebe ko yarenga amezi imaba cyane adushaririye pe buri rugo rwose wajyaho rwaguha ubuhamya ukagira ubwoba
urambwiye ngo ni mabi cyane arabashaririye kandi ubundi aya mezi iminsi mikuru yabaga igeze abantu babaga bishimye bitegura kuyizihiza none ni gute mwebwe abashaririye
adushaririye nyine kubera ko nta kintu tuyifitemo tuhagaze gutyo gusa nta kintu tuzayirya murabona umuntu yishimaga bitewe nuko azavuga ati nzanatumira runaka w'inshuti yangeze dusangira akantu nzaba mfite twishimane none ubu ngo wakugezeho wanamuhonga
wamuhunga gute habaye iki
bitewe nuko nta kintu uri bumwakirize ashobora kuza avuye nk'ahantu runaka uko yari akuzi ntabari kagusanga bitewe nuko rero wiyizi ukaba wakumva ko wanamuhonga rwose
urambwira ko ufite umudamu n'abana batatu ubu se murya mute munywa mute kugira ngo umuntu abashe kurya bigenda bite
kurya byo ubu ngubu ubu no kujya muri ibi bishogoro tugapfuragura nibwo buzima turimo ubwo ikigiyemo gihishije tugikuramo kaba aricyo kiturengera ubundi nta uzasarura ngo ashyire mu nzu n'icyo gihishije tugikuramo wabona izo mbogo ugatemeraho nibyo ukareba ko bwacya ugashima Imana ubundi ukajya mu kazi
twagiye twumva abantu bagiye basuhuka hirya no hino mu gihugu by'umwihariko intara y'iburasirazuba kubera ikibazo cy'inzara mwebwe bimeze bitanu mu murenge wa Kigabiro mu karere ka Rwamagana
baragiye bitewe n'amafamiye bagiye bafite ahantu hirya no hino aho yenda bitakaze cyane bakababwira ati muze twegerane twisungane harinda hari uko hari icyo tubarushije abatabashije kugira amafamiye hirya no hino afite icyo barushije nitwebwe nyine ubona hano twazengerejwe
iyo uvuze ngo mwazengerejwe kandi ntanza ririho icyabayeho ni ukutijuta abona abategetsi babivuga
yenda umutegetsi we yenda mu rugo wiwe bitewe nuko aba abireba ayumva nta kibazo ariko yinjiye muri karitsiye muri rusange asanga abantu baranahahamutse kuko inzara itera ubwoba kurusha n'intambara aba bantu twarashize no kubona tugenda
abo ngabo bagiye basuhuka mu kwizihiza iminsi mikuru twari twibwiraga ahubwo ko muzabahamagara mukizihizanya iminsi mikuru bizagenda bite
yenda harimo abazashobora kuza ariko none nko kuba yenda ngenzi ko nta kintu nzaba ndiho ntago nakirirwa muhamagara kereka yenda nk'uwabagize cyagushije ni we yahamagara umuryango we ati nimuze yenda twizihizanye umunsi mukuru kuri aka kantu ndiho yabakaza ariko nkanjye nta kintu nzaba ndiho sinakirirwa muhamagara ubwo nyine agomba kwirwariza iyari nanjye
wagerageza kutujyana mu rugo rwawe cyangwa se mu miryango mu myaka yashize mwajyaga mwizihiza iminsi mikuru mute uretse ikibazo cy'inzara muvuga
saa hizi ngizi twabaga turi bemwe turimo turasarura tukaba bamwe batangiye no kubiba amasaka ugasanga ibigori byatangiye gukaba umusatsi wa kabiri ariko gusa amafaranga runaka yendukabo waramaze kuyibikaho nzasohokana na madamu wanjye nzatemberana n'umuturanyi nzasura runaka kahari akantu ariko wibitseho ariko ubu ngubu ka kantu wakazigamiye iminsi mikuru kagiye kera
ikitaburaga ku mafunguro yanyu ku munsi mukuru nka Noheli n'iki
birayi no yende nako kaboga beshi cyane buryo niko dukunda gukoresha ku munsi mukuru
iyo uvuze kaboga abanyarwanda bahita bumva inyama
ko dukunda gukoresha ariko ubu ngubu tubifata nk'ibitagatifu kuko ni ibintu biri kure yacu abone Noheli iminsi mikuru wabaga ufite icyo kirayi ibyo bishyimbo byeze ukabashiteka ibishyimbo byiza ukafata ibyo birayi ukabikaranga wamara kubikaranga ukarya n'umuryango wa mukumba muri ishimye kubera ko uzi ko ufite 500 cyangwa 1000 runaka ukabwira umugore ati dutirimuke tutirirwa hano ku munsi mukuru mukajya ahantu nubwo mwajya kumuturanye mukagenda mugakoteza akantu runaka ubushera inzoga se muyinywa mukizihiza rwose mukishimana mugasa n'abantu mutaramye mbese ariko ubu ngubu nyine ni ubwigunge mu buri muntu wariwe wese ku giti cye azaba yigunze mu rugo iwiwe
okay ndabashimye yego yego muraho mukecu
muraho
yego yego ni radio ijwi rya Amerika igeze hano mu karere ka Rwamagana abantu mwiteguye mute iminsi mikuru duhereye kuri Noheli
twiteguye ko tuzatonora ibishyimbo tukabara ibyo duteka tukarya
Ishimbo se bireze?
Ya ntago birera te ni nk'ibi byose.
Kuvuge ngo Noheli zabimeze ite?
Ya zabimereye nabe ngewe. Kose.
Gute tubwire neza.
Kubera inzara n'ubujyaha. Nese nkuhishe, nkumbajije.
Inzara n'ubujyaha bibundi bimeze bite?
Ko bukene.
Buse wavuga ngo abantu murakenye mu cyacu.
Bakenye nyine. Buse ndi muri ibi insetse.
Ndiko se mu cyacu. Ubuse ibishimbo bitarera se?
Ndapfa gutejuza nyine umwana nkamuha ngo atajya kwiba Rwanda dore rubanda rwejeje umwana nkamukubira mu rugo iyi nzaramba iturambye migihe
yivuze ngo nzaramba iturambye migihe abatayizi bo umuntu yakumva ko ari iki
yakumva ko ari inzara yica abantu umuntu akabura uwagenda mugenzi we akamusoromera nk'ibyo bishyimbo akaza akabaho
tukiri mu karere ka Rwamagana mu mirenge ya Kigabiro na Munyaga byabaye ngombwa ko tunasura abahinzi b'umuceri nabo tubabaza uko bari biteguye iminsi mikuru isoza umwaka
iminsi mikuru muyiteguye mute
tuyiteguye icyambere ducunga umutekano niwo wa mbere na mbere noneho iminsi mikuru kukijyanye no kwidagadura cyane nta mwidagadura uhari kubera ko abantu benshi bafite ubukene ubukene nibwo buri mu bantu
ubukene buri mu bantu gute
nta mafaranga ariho nta nibyo kurya biriho abantu barashonje
mwebwe nsanze murimo murahura nkishyira hamwe cyangwa se cooperative murahura umuceri ubukene burasobanuka gutaho ngaho
turahura umuceri ariko ntago turagurisha ngo tubone amafaranga umuceri kandi wararumbye kubera izuba ntago twigeze tugira igihe cyiza ngo ikirere kibe cyiza imvura igwe abantu beze neza ntago twejeje twanagushije n'urubura ugwica wa muce
ubwo uzaza iwawe mu rugo kuri Noheli azasanga iki muri rusange
umuntu uzaza mu rugo kuri Noheli icyazasanga n'icyo azabona kuko ntago imibereho hari myiza
gusuka byagiye bibaho kwa kunda abantu bagiye bagira inzara
abenshi bagiye ibugande rwose iwacu barasuhuka
mubaye mwagurishije umuceri mwiteguye kuba mwabahamagara bakaza mukizihizanya hamwe umunsi mukuru nk'ikintu kidasanzwe bizagenda bite
ehe twagurishije umuceri ntago twabahamagara ngo baze twizirazanye uwo munsi mukuru kuko bamwe baba baragiye basize bagurishije ibyabo batagaruka ngo babone aho baza bajya bamwe basiga amazu bayagurishije bayasambuye bakagenda
wowe muzizihiza Noheli mute mu rugo
urumva rero kugira ngo tuwizihize nuko tuzaba twarazanye ka gaceri baduhaye kuri cooperative ugatekera umwana nyine yutarwajije umwana n'ubu ufite ibibazo mu rugo icyo gihe uba wumva utengamaye
mu yindi myaka byabaga bimeze bite
mu yindi myaka iciyeho
yego
twabaga tuwizize abantu bashigisha imisurura abandi bateka bagahamagara n'abandi mbese ubona bishyushye ariko kuri iyi siziye ndabona ari imihari ibi rwose ntabwo
niko mukecu ubu Noheli muyiteze mute
ni ukuri ko Imana yo mu ijuru ngenda tujije uko izansanga ikansiga amahoro nzakira ibyo nta bindi biryo bizima byayo nyiteguriye icyo nshima Imana ni uko izansiga amahoro
Ibiryo se byarabuze?
Bitabura se biri, nta bishimbo dufite uretse uyu mifuka umwe tugiye twicayeho ibiri wadondaguje ngo witwa wejeje byinshi.
None se muraburara muri iyi minsi?
Yewe we, kubura no kubwirwa turabwirwa tukanaburara nejo n'ubundi munsi bikazamo. None se nibya none aha gusa. Iyi minsi yose tuvuyemo turicwa n'inzara n'ubutacyayifite. Kuko ntaho yagiye, ntawe ukura ibijumba, ntawe ukura umwumbati, ntawe uca igitoki, urutoki nirwo rwabanje kugenda mu byagiye. Imyumbati yagiye kera rugikubita, ibirayi mu mirima aho biri, baribumbucya n'ubwira aricyo ko z'igiti kirabarya.
Nukwirwa bari barafunga barafungura.
Barabo bagezeho babona ari imbuzi uko ngira bati taha, bone mu mujyani wanyu ntako twamugera.
Ntumwe Yesu mutuye isi, nimugire Noyeli nziza.
Amerika mu kiganiro dusangira ijambo kuri mikoro murumva Eric Bagirubusa. Turareba uko abanyarwanda bizihiza umunsi mukuru wa Noheli. Muri ibi bihe bigaragara ko bamwe batorohewe n'imibereho kubera ikibazo cy'inzara. Ahirwa magana bahinga umuceri, hari abagowe n'imibereho batunzwe no gusubira mu bisigarizwa by'umuceri, abandi baba basaruye ahaba mu mirima ndetse n'aho bawutunganyiriza. Abo bagenzi babo babita inkoko, twasuye umwe muri bo.
Mwararwaye? Muraho. Murananiwe. Mwarimo kubutse he?
Yego, muhingereza undebe icyo kurya.
Ubwo muhingira amafaranga angahe?
$700.
Ndi umunyamakuru wa radio y'Ijwi rya Amerika.
Nakubonye si mikuru.
Niko se iminsi mikuru muyiteguye muti Noheli nabonana?
Noheli se umuntu naba ari muzima mwungungwe umuntu azashima Imana.
Mutunzwe n'iki muri iyi minsi?
Tungwe n'iki se nkumbuye guca inshuro y'agaceri kubejeje umuceri? Ke tumubona ndyamye naniwe, biragoye cyane. Twarashaje, nta mbaraga umuntu agifite kubera ikinzara, imishogoro ibaga umuntu amaze iminsi arya. Ubona imyaka twarayiteye iranga kubera izuba ryacanye cyane.
Nagiye numva ngo kubera kubura uko abantu bagira, bahitamo kujya hariya mu bishanga bagasubira inyuma aho basaruye umuceri.
Basaruye nyine barahumba, subira inyuma mu byazi ugafata agakono ukagenda ukubita. Aho namwe ingemeri umwana karariye.
Murabikora?
Turabikora ibyo byo rwose. Nibereho none wagira gute iyo bukeye nyine ubwo aba ari ibyo.
Narinzi ngo nakagacere niyo mwagakuye ni muri ubwo buryo.
Hano umuntu nari nagiye guhurira arakampa unakadogo. Ubwo ni mbese nako umukozi wabugize. Nibwo nkiva mu nicyo tumubonana niwe ndanikirije kugira ngo ndebe ko umuntu yakararira.
Numvise barabibahimbye amazina yo kuvuga ngo inkoko. Muyakira mute ayo mazina?
Iby'inkoko nyine nk'uko gusubira inyuma aho abandi basaruye nyine bejeje, nicyo gituma bakwita inkoko kubera wagiye guhumba.
Ubwo se imirimo nk'iyo ushobora kuyikora kuva ku wa mbere kugera ryari, ugenda uhumba muri uwo muceri?
None nta kuntu wavuga umwana wamushyira mu buriro ukamuryamisha, uragenda n'umugore akagenda n'umwana nawe iyo bagafata agafuka nawe akagenda. Mwahurira mu rugo muzanye utwo tugemeri dutatu cyangwa tubiri, ubwo amararira ababonetse.
Ni ukuvuga ngo iminsi mikuru nka Noheli muzayumva nk'umugani, bizagenda bite?
Mbonye aho njya n'ubundi kongera guhumba gutyo, nzagenda nimbonamo akagemeri ndarendiye numve Noheli ko nyiriye.
No kwihangana?
Yego.
Mu kiganiro dusangira ijambo, urugendo rwo kureba imyiteguro ya Noheli twarusoreje mu ntara y'Amajyaruguru. Abo tuganira nabo mu turere twa Rulindo na Gakenke.
Mukecuru. Muraho, muraho.
Muraho.
Yego, yego.
Muraho neza.
Noheli nziza.
Kwese.
Urakomeye rero.
Ndakomeye.
Uturutse hese?
Nturutse mu rugo iwacu.
Ndi umunyamakuru wa radio y'Ijwi rya Amerika. Turi kureba mu kiganiro dusangira ijambo, Noheli muyiteguye mute, murayizihiza mute?
Turayizihiza neza.
Gute, dusobanurire.
Ibishyimbo bireze. Ibitoki abayakira twaratase iya bafite amafaranga baguza amasaka turimo
nukuri
turimo turimo no heri gose turayakiye dusigaje bunani nayo tuzayakira dusoze
nufuga ngo niba mbumva neza nta kibazo mufite
ntacyo nta kinzira yaratunogonoye ariko ubu turayigushije tugeze mu bishyimbo.
Muri rusange se mukurikije uburyo mwajyaga mwizihiza Noheli hari cyahindutse?
Oya nta cyahindutseho.
Warumbwiye ngo inzara yarabagonogonoye.
Twahinze ibishyimbo imbeba zarasaruye. Ariko rero basigaye tukomereyeho.
Ku buryo muzanahunika se?
Yewe sinakubeshya ibyo guhunika. Ni bakeya n'umuntu nyamuntu.
Umuntu nyamuntu uravuga iki? W'umukire umeze?
Ukomeye abantu se turareshya. Ntabwo abantu tureshya. Nk'ubu hari abejeje ibishyimbo barahinze ibishyimbo bireze koko. Abandi twarahinze ibyonyi byagiyemo byarasaruye. Twibereye aho. Urumva? Nakubwira ngo iki? Nakubeshya se?
Tuzaze muduhe Noheli.
Muzaze. Imuzaze zirahari za Noheli.
Ariko mugabo uraho se?
Yego yego.
Turi mu kiganiro dusangira ijambo nitwa Eric bagira ubusa kuri radio y'Ijwi rya Amerika.
Njye nkumva mu gitondo.
Uba wumva bimeze bite?
Njye numva ikiganiro ari cyiza tu. Nuko ahantu dutuye Ijwi rya Amerika ntabwo ribasha kuhakabuta neza, ugasanga umuntu abashe kurya hejuru ku musozi. Ariko Ijwi rya Amerika njye nkumva tu. Kuko na papa ari umusaza yavuga ati Ijwi rya Amerika dusangira ijambo. Ikiganiro ngiye kucyumva. Kuko nagwe guhita mu gitondo?
Yego, ku cyumweru mu
gitondo. Ku cyumweru mu gitondo.
Nuko rero iminsi ya Noheli, iminsi mikuru isoza umwaka, itangira umwaka muyiteguye mute mu kiganiro dusangira ijambo.
Abantu twiteguye neza. Umukiza agiye kutuvukira. Ndese imitima yacu irasukuye. Bonane nayo twiteguye neza. Burya iyo umutekano hari byose birashoboka. Yako narabyo uyu musaza yavugaga ikibazo abajura. Abajura bameze nabi.
Tubwire impamvu y'abajura none.
Imamba y'abajura ngewe yego ndu mwana ariko none ngiye imbere hangaha nkareba izuba ryavuye hambere habanje kuba mapfa ewa none wajya hano muri karitsiye kaganira n'umuntu agana n'umuntu ati nyamaza izuba n'ivi cy'umweru nababandi bafite udukimbo kamero nk'umunzu baragenda bahitobora yamara kwitobora nabo bari kubaramuka none n'umuntu bamufata yibye bakamujyana kuri station bakamufunga iminsi itatu ugati wenda ubuyobozi yacyo uzamukoraho wajya kubona ukabona ahisaza ugasanga rero ukavuga ati n'ubundi ndamufashe ndamwenye ku buyobozi maze kumujyana ku buyobozi maze kumujyana ku buyobozi bahise bamugarura ati byose gusa n'ubundi mbese uko buri kintu wakora n'ibyo wareka
wareba se impamvu biba ni iyihe
impamvu biba ni ubuyobozi
gute se
ubundi urugero bafashe igisambo ubundi tuzi yuko mfatiye icyaha gihana kiragaragara tuzi yuko wenda bakagenda bakamufungana bakamukatira amezi runaka cyangwa imyaka runaka ariko mu gihe tuzi yuko bagiye kumukatira icyo gihe njyewe n'uryo yibye njyewe ahise agenda agezemo bamukojejemo kabiri amaze kujyamo kabiri aratashye atashye avuga ati mpaka wa muntu wamfungishije n'ubu tugiye kugera nayo ugasanga niyo mahoro tw'abaturage tudafite nta n'ikindi rwose
ikibazo cy'inzara inaha igakenye kirahari
kirahari nk'ubu njyewe hano nahinze ibishyimbo njye n'umudamu bukiye mu gitondo nsanga ibishyimbo bigufiya babisaruye bagiye barubanya arumva yuko ntabwo ari umujura wibye ngo ajyana ku isoko ahubwo yaraje arasarura ajyana mu rugo guteka ararya imyumbati barakura ibijumba ugasanga umuntu afashe isuka mu nijoro barakuye nubwo batubwira ngo turare amarondo mu mutekano ariko n'ubundi cya gisambo ntabwo tugifata nk'ubu rwose buri gihe turare amarondo ariko nk'ubwiye ngo twafashe igisambo mu kivuye kwibona ibyo bishyimbo imyumbati kada
dushyire rero ku munsi wa Noheli bizaba bimeze bite
ku munsi wa Noheli butuvugana Imana yaratwibutse akavura karajojo naga nge dufite akavura karajojo iyo katajojo rwose nta kada nacyo ubwo rero mu Noheli twiteguye neza tugiye kurya dutonore tumaze guhisha tugereke imyumbati amashyaza ibiti by'unyogwe nayareze tuvanga mbese
gusabana n'imiryango kuri uwo munsi bizaba bimeze bite
mbo gusabana n'imiryango ni ukwenga agashera ugatumaho papa wawe abavandimwe akaza mugasabana avuga ati Noheli yabaye n'ubu twiteguye n'ubunani mwaka mushya ubwo ni uko ngo twizihize inanga
nahoze numva hari umukecuru umbwiye ko umwatangiye kugura udusaka nibyo
dusaka amamera turahari kabisa kugira ngo ubashe gushigisha agashira buriya iyo umukiza tuvukiye nko kwakundi uvuga ngo umushyitsi aje kudusura tumushakire izimano ubwo natwe ntituva kwizihiza mu rusengero muri kiliziya tuzajya mu gufata agashira dusabane n'abavandimwe inshuti n'abavandimwe n'abaturanyi mbese
ubwo ahandi bagiye basuhuka namwe mu majyaruguru mwarasuhutse
abana barasuhutse benshi baragenda bahunze inzara bahitera amazina gufunga mitereke dubure ku mifungo amazina menshi cyane mbese
ayandi
n'izina ngo umusaza abonye abuzukuru ngo arakinga
abo basuhutse baragarutse abataragarutse se muri iyi minsi mikuru muri bo batumeho mwizihizanye hamwe iminsi mikuru biragenda bite
abandi baragarutse kubera ko imvura yari yarabuze imaze kurwa rero turabahamagara tuti muze rurindo imvura yaguye imitonore yabonetse imyumbati ho batayibye irahari muze turabaha dusangire noheli n'ubunani
muraho abino ku gakenke amakuru
ni meza
noheli nziza
ni namwe
nitwa Eric ndi umunyamakuru wa radio y'ijwi ry'Amerika
kumanutse pfise mu cyaro
n'ubundi nari mbasuye kugira ngo ndebe mu mpene ibyo bya noheli birahari
bya noheli turimo kubyitegura
mubyiteguye mute rero
turimo kubishakisha nyine mu biryo twitegura icyo tuzarya icyo gihe
biraboneka
ni buhoro ubu ni mu nzara ni buhoro ubu bushyimbo nibwo butangiye kwera
ariko ubwabwo murabubona ubwo bushyimbo
ubu bushyimbo turimo kubutoragura abambere batangiye kweza barimo gusarura abandi ubu barimo gusoroma ibijumba ntabyo imyumbati nabyo ubwo ni ubwo bujumba nyine turimo kurya ubu nibyo nyine n'ubwo bushyimbo
hari itandukaniro rero n'indi myaka niba nkumva neza mugeranije uburyo mwajyaga mwizihiza iminsi mikuru nka noheli
iyindi minsi mikuru ya noheli yabaga nta nzara iriho none ubu hari inzara rwose n'ubwo bushyimbo duteze amaso niburangira ubwo nuko tuzongera twihure n'inzara nuko bimeze nibirangira ubwo tuzongera duhure n'inzara
ku buryo umuntu yavuga ngo birakomeye
bisa nk'aho bikomeye none se ko nta migozi dufite ngo turahinga kajumba cyangwa imyumbati ngo duhinge imyumbati birakomeye kuko bikomeje gucya haguyira ubura rukica ibyo bishyimbo inzara yaba yose mu gihugu kuko nta bijumba nta migozi nta myumbati kandi ibyo nkingi z'urugo nyine
nahoze mwunganira n'abandi bantu nabo ba hano igakenye bambwira bati bageranije n'indi minsi barabona hari ikintu kigenda
oya nyine kirimo kugenda kuko turimo kuva mu nzara y'ibishyimbo ariko imyumbati n'ibijumba ntabyo
nuko se kuri noheli si ubwo twitega iki wanyu
kuri noheli se kuri noheli ubwo turimo gushakisha icyo tuzafata nyine cy'umunsi mukuru tuba twiteguye
wadusangiza ku byo muzafata
wenda nk'akaboga kuko ari cyo ko abantu barya ku munsi mukuru akaboga cyangwa se umuntu agashakana n'utuzi two kunywa nk'akayoga ababishoboye
byagumye kumbera amayobera umuntu wese ndagera harambwira ati akaboga byabaye nk'aho ari umuco
akaboga nyine kubera ko twebwe rubanda rugufi akaboga kugira ngo tukagereho biba bigoye ubwo ku munsi mukuru umuntu aba yarakoze ishyirahamwe ku munsi mukuru twese ako kaboga tugahuriraho tukagenda dukoteza 500 buri kwezi ku buryo icyo gihe bizagera tukagura itungo tukarigabana buri wese akabona akaboga ku munsi mukuru rero
tayari mwarabitangiye
ubu nyine amatungo yarashatswe tuzagabana y'ayo mashyirahamwe ubwo buri wese aba ari muri ayo mashyirahamwe buri wese azajya akaboga nyine nicyo kintu cy'umunsi mukuru tuvuga ngo twizihize
ubwo uheruka akaboga ryari nko
akaboga se
ugaheruka mu mwaka ushize wa 2015
oya wenda abashize wenda nk'amezi nk'atanu atandatu nuko ubu umuntu abagakumbuye
ntabwo mujya mwicara nk'umuryango abagize umuryango mugire nk'imbwirwaruhame cyangwa se amajambo mwishimira iminsi mikuru muvuga amagambo mwiyemeza n'intego zo gutangira undi mwaka
amajambo se amagambo ntayo twebwe ikintu dukora turagenda tukajya mu misa kuri noheli abashoboye gusenga abandi batagiyeyo bakizihiza iyo minsi mikuru mu rugo iwabo wenda bafite nabo batumiye bakeya bo mu muryango nuko twizihiza noheli nta kundi
rero reka nkomeze muri iki cyaro cyanyu njye kureba n'abandi
uragerepfo
iyi ndagerepfo
yewe ni akazi katoroye
abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo icyo twari twabateguriye tugisoreje kuri aba baturage bo mu ntara y'Amajyaruguru. Turabashimiye cyane ku musanzu wabo nabo mu burasirazuba bw'igihugu. Dushimiye kandi namwe mwari mukurikiye dusangira ijambo, mukomeze mutwandikire rero kuri email ni radio yacu @vonews.com, munadusure kuri Facebook ni VOA radio yacu. Mukomeze mugubwe neza muri izi mpera z'umwaka, mwarena eh kabagira ubusa naho utaha.